Welcome to the General
Relief Society meeting. Jesus Christ asore homa nchima hotefo. E ba be shea o Salt Lake City Conference Center. Any we are sima fenen na President Thomas S. Monson ena oti oyete tren na osimimi Mel Linda K. Burton, Relief Society President, Mindy Enimo, Jesus President Monson, President Iron, and President Ugdorf, Ewa Yenchen Anadri, yes, also Emma Elder Anderson, Elder Pobby, and Piper, and Count 17, and Bishop Stevenson, or your presiding bishop, my counselors Karen and Stevens, and Linda Rees, and so Etihan. Ye domo na ye di Sida Emma Primary General Presidency Angwa any Relief Society General Board Angwa so han. Sansu ne ye ma onwa onwa di television any satellite and internet at 8 a.m. And you mu choir ye single adult sisters Angwa Salt Lake Bonneville any Mary Utah and a holiday stake Emily Wadley Anna Linda Madley Anna Ebo Organ. Choir ni congregation ni ebe to let us all press on. Na ongu area Empire Maria Torres. Also Relief Society General Board.
Our dear Heavenly Father,
we are so grateful to be in this circumstances. We are grateful, Father, for Emma Thomas S. Mons, ye di for any Nabidia tree for any dumie nu ne de oso ene onwa onwa yire onwa aye djuma se enhye mu ebe bas ene ne ebe iso yes and dawase ewo tu hucha ode oba no betu mai ne new release society president shrao na show on din se ne be on betime di nim ewo kwan a obepese yebesua na Watch it three a rare. Now, yes, three way will yes, Christo dim. Ya jen qua. Yes, Christo. Amen.
Thank you for that inspiring.
More as a ewo and you and a empire. No, say, see, I mean, Baba Casa make us say we are qua no ever to and you. He sent his son. And I'm trying to be like Jesus. Sister Stevens, oh, I am a baby, a child, deacon, and Sonia Bekasa. Oh, yeah, Sister Linda Rees, oh, no, so to sum you, and near Bekasa. Choir, no, the congregation, a baby, just a big John, on what to I stand all amazed. Minion Adolfo Emma. Master Mabba, my dream, Ewa, Bosumi Abitrem, send me dream, a quire, my fasso, a barber, yes, I dear. Empo, send me to me, and who's a meeting, yes, I dear, with Nemo minimum, sir, a wretched, a free young couple on a deal for home, no ashaming crime. Now, or say, a numb or janan, any anasa, nene, a free nasum for nina pe. A chess and young coupon, a dot, ne magna, magna, na martini dot, emma yina, tisemo made dot, trust em no. Jeremiah, mo, ye siasse, aye, come a coma, trust em be Jeremiah, etna, bra, na, if ya say a din, a radino, emma, ni hu, a bra, sa, and ne dear chin, na Israel, ye kikong abom. Jeremiah, ka se, sa, da no, a babbichem, no, a radini, eka, se, Se me de me mra be so on akumam na me yo nyame na onu be ye min krofo na on na be hu me na efson kitu am kosi kesiem se na erade ne ka na me de onu boni be che o na me kai onu boni min kai onu boni biem na ye te se jerema ye na jerema ye hu ye no na ya man atro ni trosem ene ne se mo ya akumam na ye num se Boniface ewo ho man enam agyanom pata no a Jeremiah kan emfie bi atwam Jeffrey Al Holland eka asem bia efa maami bia na oni Salt Lake mpanifuo no ngo ba efiti asem onwo anye se onwo eye di agyonwe ni keke na emom onwo ye enam gidi anwo wo Yesu Kristo ensem no en aye beboa onwo kra na eno ne ekọ aye wo onwo dompem na Musa, and near my wind, and a ma on with me, a sea on my hour, brand on with two crown, if we say, Bosha assassin, our horn, na ye beco and him, I call a horn. Now, and no, and a mom with Enya, and is what do you, any GDA, now or Cassa. Now, see a bit to me, Eddie, sir, dear, we are trying a ceremony, a bush and one. Now, sir, and near my canon, so a bashaw on one. Ebi a nema na ehia ne be free wagon mu na sa wagon ne ntimi mfa nema bebre sa nso na enti e ma onhu nema ehu hia sa nso na sa bra ya tim ebe boa me ehu ade a yebetimi ahye handcart ama ebe boa ama yenya ekọ a ewo ye dompem na yebetimi aka ne sene ya chọ no ewo ye kumam no na sa ye ye release society President Fufon, ye bise nyanko ponse, dan dine hiya o pese, ye dishe ye ru society, e hankat, sen ye ba ye beti miye, e din na yusom na ako, ene nim. Na, e radino, e chile ye se, ye be ma, ni mano, mano, ebe suya, en pate, jie na Yesu Kristo di bre, na siye yesa, ye jidi ebe kosro, na ye be di ni mranse emso, ni ye tusu miye nu, ya jwin, e hun se, o si ye jiri, e busye mu, eni ye fie mu, ni ehun ye nyate nkwa se urade no e boy abaso se ye be kire e ma no onwedi apam onwa hyehye so na ne twato no se obepese ye ne empanifu e wa sori no mu any priest would depend in front, a beboa may yet me a boa on where a quernum, a pie bocas, a baby, Yakumum, a radena, a troll, and some no a fat and pattern who ever Yakumum. A quam bamson, you bet me, a yri, a busiamu. I just say, ye to me, Eddie, Gidea Cassia Fires Christum, Away, Yakumum, any empatagia or demine, and I Jimmy Persame can near Mammy and Safa empatagia and say, De Shay Yakumumwa, a bema ye Gidea Cosro, Yes Christodum, and I may want it does. So as a son near my way say, Beboy, I'm crank crabia. Na yet me, I hear what I saw in Munea Bea da Asorima, ye decano. Bibia enye papa ewa asi isu sisi ya no. Ebe timi ya ye wo Yesu Kristo mpata jen. Nase ye nya ye adinsi die ewa mpata nwo Yesu Kristo. Ye nya adansi die te se modi eno. Ya churo ewa ya kumo mu se. Ensembe bre beba ya brabo mu o hao. Nase ye nya sa enti ase efa nyanko pon. Enshise eni jen shise no efa Yesu Kristo mpata jen huwa. Sa o hawi wan hiabeka se enye papa. Ne mom no say ye yri a honey a chores adi we wa ya bra boom ni a kumemwa. Sani a man yin nebe fires Christo impatan. Na adentina sa a radina masa and yama we e by a bra boom. Senia or can ni na fa and yama a boy may a bit me a talk or son. Ye tiemu ewe ni jemu ewa bra ye tre a dia babis ya was a season. E da darling H Oaks eka sen. Na e was a yin na ye fa or how moon abresim abebresim sen ye bea empata any a rechiche bebaya brabum. Sani ema we say Lord Mary Lois Walker ya ware bra no we di do soon. Na onfa or tarianusu e ye afia pima hang wa tri e dionum mian san so mu ba Salt Lake City. Na bra ongu bane, e niyema bebre etu wong, o ha bebre etu wong. Na saadie we sewe, INC, ewa bra, eswe nchwa wa bra ongu ba Salt Lake City. Bra Mary, edi dunkron, ocho se, ye nya abberma. Na bra na wedi, busumi miyono anami ensan, bibi kachre makume mse, akole u, obe u. Na sa, winter time, afe na akola ni eyare ni ekoso na February ebeduye no me ba ni ebewui ma me mehun se madnum afri crua anodim entino nikun so na otwe miensa eto aso no nikun bewui entino Mary Charles se esan enadu mu entem no me ba enemy me mikun ewu afri mi hon ama maba asase a minnim ho ho hwe na bepo akese na etietiam e woman nim na Mary to asuka se kwese da anope bi na me nante akomadam fo hon mo na me kai efa mikun a oni hon mo na se me kwamaye anko na me ra ho na me hu bibi te se o masum mani so se e ka kese bi e wo mabrabom na or how be see mason meso if it's all or bronze moon bra I was a or bat na or be shares name um young a ja was no em went in ne bano eti me boy emma meeting me eddies a dear so Mary eka I said I knew I didn't dunkron em was a and patano empo and name be on my na yes so say yes as a baby no. Otimi hu se empata gen etimi sini nyano kwa ne to sumie no saa tumi na ewo empata gen ebema obi a oyi nipa na onye no hufa ne hunse nyankopon no ebetin aba yeti se nyankopon chidini se yetimi achre nyankopon ade na tese ne a enkwala betimi ate ase a ewo se yetre enkwala na fa empata no a yetre wo primary lesson. We bet me a tray and send a bray a tray a man, and ne a nana mo, and ne kwala, or mu free, and sorryful for some person who efasa and pataji and churching. Or baby and nanti, anna or tea, a tree can be na ye nan went to me, and you went free, sir, a boy moon. Now, soon, 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 sir, obi e babesin, na obi by no de atwedeɛ ɛkɔ fɔm mama mi etimi ɛfo ɛma ne ho betɔ no ɛba asase so bio saa so na yɛn so yɛte sɛ ɔbɛya na ɔwɔ saa ɛbɔn mu yɛ kɔ yɛ bɔne a yɛde ho kɔhyɛ ɛbɔn mu na sɛsɛ ne a ebi mu twɛ mu ɔho te mama no ɛne no saa so na nyankopɔn de ne ba ɔdɔ no aba sɛ ɔma mɛboaɛ yesu kristo ɛmpata gye no ɛte sɛ sɛnea ɔde atwedeɛ aba ɛbɔn no mu na mmom no ɔno deɛ ɔmfa atwedeɛ kɛkɛ na ɛma mu ɔno ara nso si fam na ɔba ɛba bɛboaɛ sɛnea ɛba yɛbɛtumi afiri ɛbɔn no mu sɛnea na ɔba no na ɛwɔ sɛ ɔfiri ɛbɔn mu ɛfo atwedeɛ no saa so ne yɛn so yɛwɔ sɛ yɛnu no yɛn ho na yɛma saa mpatagye ɛyɛ adwuma ɛwɔ yɛabrabɔ mu na biribi a yɛbɛyɛ biara no saa mpata yi ɛbɛboaɛ ma yɛatumi asiesie ho akɔ agya no nkyɛn nansan yi bi kɔɔ ɛkɔhu paneafoɔ yi ɛba bi a na ɔyɛ nyankopɔn ba na ɔwɔ chile na ɔyɛ ɔba a ɔnni kun na ne wɔ mma mmienu ɛsan mpata gyeente no ɔde ne hawai ɛgu n'akyi ɛna ɔba bɛyɛ nyankopɔn yesu kristo akyi di ne pɛpɛɛpɛ na mekae nea elder david a bedna ɛkae no ɔse ɛwɔ biribi sɛ wobɛhu so onyankopɔn yesu kristo ba asase so bɛwu mae ɛno ne ade kɛseɛ fapem a ɛwɔ kristo ɛso mu na mmom no ɛwɔ sɛ yɛsan so ɛte aseɛ sɛ awurade no ɛpɛ sɛ ɛnam ne mpatagyee no ɛne sunsum kronkron no sɛ ɔbɛtena yɛ mu na ɔbɛkyerɛ yɛ kwan a yɛbɛfa so ne yɛakɔ na sɛnea chile ɔbaa yi ɛne me pɛsɛpɛsɛ mɛ kwan a ɔbɛfa so a na ɔbɛtena saa ɛkwan yi so no na wahyɛ den sɛ ɔbɛtumi afa saa kwan yi so wafiri saa kwan yi so mmerɛ bebree na mmom no wahu sɛ ɔpɛ sɛ ɔsan ba ɛkwan no so na saa tumi no a ɛwɔ mpata mu no a ɛte ne mu no ɛna ɛrekyerɛ wɔ n'akoma mu saa tumi no ɛnyɛ sɛ ɛboaɛ me yɛfiri ɛbɔn no mu no ɛsan ma yɛtumi sɛ yɛbɛtumi anante ɛwɔ kwan tenenee no ɛde yɛbɛkɔ yɛn agya pa a ɛwɔ soro no neɛ to so mmiɛnsa mpata gyee no ɛne ade kɛseɛ a ɛkyerɛ yɛn sɛ agya no ɛdɔ ne ma yɛbɛyere ho sɛ yɛbɛdwen saa adeɛ wei hu sɛnea ɛda os kan dwen sɛnea yɛn agya pa a ɔso de ne dɔba ɛbaa asase so na ɔbɛ brɛ kɛseɛ ɛfa yɛbɔne ho ɛno ne ade kɛseɛ nyaso kɛseɛ ɛkyerɛ sɛ ɔdɔ yɛn saa ɛdɔ kɛseɛ no a ɛba ɛma ɛwɔ sɛ ɛma yɛn nyinaa yɛbu kotodwe na yɛdɔ nyankopɔn sɛ ɔdɔ yɛn sɛ ɔde ne dɔba korɔ no a owie pɛ yɛn no ɛbaa sɛ ɔmmra na ɔma mɛwu ɛngye yɛn kwa ɛne bɔne biara ɛne etiyare bi a ɛwɔ yɛabrabɔ mu nyinaa mekae nea president woodruff ɛkasa kyerɛ ɛfa ɔbaa bi ɔse ɔwu ɔbaa bi a na wafɛ ewiase mu ɔhaw bebree ɛne esu mu na mabaa bi hu sɛ mewɔ $20 sika bi a ayɛ fi na metoa so ɛyɛ $20 sika mpo menhu mensɛ sɛ mesombo na mmom no metumi hu sɛ mesombo saa ɔbaa yi ɔyɛ nyankopɔn dɔba baa na ɔsombo ma no kɛseɛ paa na ɔsomaa ne ba sɛ ɔmmra no mɛwu na ɔngye ne nkwa ɔbaa bi a ɔwɔ asase so biara ɛwɔ sɛ wohu nea ɔbaa yi nim sɛ woyɛ onyankopɔn dɔba baa na ɛyɛ dɛn na saa adwene wei anaasɛ nimdeɛ wei ɛboaɛ ma yɛdi ne mmaransɛm so na yɛboa afoforɔ na yɛhu sɛnea yɛsombo ma no ɛboaɛ ma yɛboa ɔwo a ɛwɔ sɛ ɔwo te mpata yi ase na ɛba yɛabrabɔ mu sɛ yɛbɛhu saa nkyerɛkyerɛ ɛfa mpata yi mu na yɛkyerɛ wɔ yɛakoma mu a ɛno na ɛbɛboaɛ ma yɛ bi ɛbɛyɛ nnipa a awurade no pɛ sɛ yɛbɛyɛ berɛ a ɔbɛba bio no ɔbɛhu yɛn sɛ yɛyɛ n'akyidifoɔ pa mehyɛ sɛ yesu kristo mpatagye no ɛnsesa nya dwensakra kakraka ɛwɔ yɛabrabɔ yi mu na sɛnea ɛde anigye ɛba yɛn so mehyɛ mo bɔ sɛ sɛne yɛbɛte nka sɛnea king benjamin nkurɔfoɔ no ɛka sɛ sɛ ɔwo abɔ mpayeɛ sɛ mpatagye ɛma ɔwo abrabɔ mu no enije ese wonmu na onwufchie so onne ne beko apam erade beko apam so mbe di ne mransem so na onwa di ne bosses na ye se apam ne edis no eboa me ye se so se Jesus Christ on patage no ya tro ewe yakoma mesre mo monkai menuanu ma e ma bibia enye fe ewa asase so no Christ on patage ne betimi asesa no na to me award in patage mumma yenyina ya baba yet say Jesus Christ nyohwe na no sa patage ene ehye so de ho man say agya no odoyen na sa edan ensam na enan nya twem a o se mede me mra ebe hye onwu na matro onwa kumam na onbe ye men krofo na meme ye onwu nyame me tun safre mo se monsre ewrade no na moncho mpatage no engu makomas na me di sa dance ye we se wo Jesus Christ dim amen.
After my call to the
Right, a friend me ewo Ulysses see presence mu no. Na my makoma so they say mesua omo a omodi kan aba abesum ewo Ulysses ni mu. Na Sister D Younger na oyɛ first counselor ewo Ulysses ni mu no. Ɔkyerɛ sɛ enua manum ewo sɛ ye sorry ne yɛ adwuma. Na me dwene saa adie we sɛ ye sorry ne ayɛ yasɛdie. Ena me hwɛ twɔ sɛm ni. Die me hu apam fofor no sɛ Paul ɛkyɛ sɛ ɛdru ɛbra ɛwɔ sɛ ye sorry efrin nem na yɛn kwagye aben. Enumre no asa na adie akyen. Momɛ mfa Nyankopɔn ako atade no ɛnhyɛ. Mɔmɔ ngoma no so ama nso kyɛ sɛ ye adwuma ne sɛ say she yeni nyakopon she apema o che se sa me won se ya ji nyakopon ne ya ka se ye ne nkrofo no se ye beboa ye ho se de beya ye be ma ye yonkum ade so ayemre no e wo se yeni omo a omo ei ere ho no yeni ye boa omo na ye timi ejina se nyakopon adanse die fo e wo enomom nyina na efe me catch ye mu se se weni makoma so ade a ena debenti na mumpese mbo esu ewo Yesu Kristo dim sembe dino ho adanse ye ana sembo da adanse a che ne se muni na sharpem na mobesum no edi ne mransem so na ono no edi ne konkonkon no ahyere mu so and now enti ebe ankofo ye etesa asem ye omo ni jiye ena omo ka se we any yakoma so ade menye no ma sister younger same okan ye no e wo se ye sorry ne yade yade sede a wo ye so e bra ye boy so no ye ni nyakopon e sharpam e the his e che se se ye ni nyakopon sharpam a ye free e wiase mu na e na ye ba nyakopon ahenim ye sesa e na ye fe ye san so eye noma fofro e noma yetie no ene noma yekenkan no ene de yekekan no ene ye yeka no so no eye sronko ntade mpo aye hye no eno so no eye ade fofro esan se ye nyakopon maba ebra ye di hon konkron no e ma ye wasori mu no efe ye nya nyakopon hon konkron no e kan ho ebre bia a o hye ye kran a o bo ye ho ban na Nyankopon ho nkon no o boye koko se da beya e betimi akọ nyankopon en sem ho president park anso che se ye mu bia no e beye bone e bra ho nkonkon no endi kan entiae se ye be ji ho nkonkon no amana kan ho abra bia no e wo se ye di ye ho ni na efe ye hwe yakoma so adie ye yakoma no emre anansa ana se ye bre yakoma ase a ebetimi akye yakoma de ana se ya se yakoma den ana se ama ewia sensemsem bebre a se yakoma moma se ye boye su a ye yakoma esesa na efe ebetie nyankopon ebra ye fa abrabo imu no e wose ebuse en ho ebre bia se ye ya sesa ya koma na ana se sabrewe ya nya akoma sesa se yani ye ntimi nye sadia adentia enkofo a omudi nka waso emu no omunya akoma sesa eno ma omu enya tempo mu hira ebra omu wo navu no navu fo no ebra asore fo no omu ho no omu ko tempo ebre bia se da bia omu boabo omu ho ansana omotu kwan aba Salt Lake City ha Sir Richard now ye Ulysses ati nua ba wo ho no oka se temple mu no ye nya enhyira bebre na eno aboaye ameye na anyigye ebra ye ko awrehuo ene akwanto a ye nim de eda ye nim ifise ye nim se nyakopon ebedi ye nim kan na waboye ho ban se ye sesa yakoma na ye nya gidie wo Yesu Kristo mu a na efe ebe ho ni wo no entumia ewom eno no ebe ma ya sorry na yebe ho se agyenkwa no otiasi e na onim ne ye fem no a son say wa famu bi ewo Gethsemane na onim ehu a ye fam onim yare ho ene de echire adwen na wa bre ene de ye fam nyina no ekoma ede bre ya bre ene ne ya hwere no ono no so afam enam se wa fasa no nyina no obetima ka che mu se mumra menchen mo a mo ye adwuma den a mo hia se mo begi ma home na mema mo ahome ye na omo ba ne nchen omo ji komisioni ni ji e na omo di na chi omo nim se omo akwantwe be ye den na mom e wo se omo nim se e we hia se omo po omo ho afi no mu na omo di omo apan nso e na omo edi hon konkon na chi asa na mo fi na vunu omo nyina etro asambi obitro asambi efa Nyankopon ho etro temple mu se Nyankopon enim de ya ye nti obedi omachi nan se me minute imeji me ho echo ra ene mo bia edi kanfo na omo asor no efa mu na ye ko ye no na e wo se ye pia troga ye normal egusu se ne edi kan e omo mu di ye kan no eye ye no na fe omo che mema ne emanim na fe de na e wo se ye ne se troga na ye pia no na e wo se emankoane pia nti emema no egina nchen ema ye pia ye na omo gina wo obuo mu ema ye na ye pia no ma no efe ye ko dru ba bia na e ya anwia nko a na efe me de ma ho de nyina na me pia trogi na efe me pija me ti no na obi e kacha mi so obi na obo me se da bia o pia me obo me se da bia me pia me trog no akọ esan se ono edika pia ne de e na ohu se me hia moa na efe obo me ye dru suru no na me pese me san ko mechi me ko boa omo a omo pia omo di aba na na makoma ebo me kinkim na efe na me firi se me ya yarempo na efe me hu se minti me nko na me hu se ma ba wa ne bi ekọ boa omo a omo pia omo normal eba na ye nyina e ma ne nyina dru esoro bepo no so no me twro se man bwa bwa me hu ye ntina me ni ahoden a metimi aboa omo ano mu hia moa na efri ne ko enya ade a mem bwa me hu e wo honhom mu biem me bwa me hu e wo honhom bre bia na we e ya de sua sonko e ma me a enya ne me honhom mu na e ma me hu se me wo dwumadie e kye amanfo na eno no e ya de a mesua de di kan mesua ne se e wo se etimi eboaboy ho se ba betimi apia ya disoa nyankopon achye ye betimi apia adisoa ye wo ye so ye wo e wo se ho se omo a omo di yen kan no na omo e wa ho chie mu enso omo nyina apia omo adisoa no ebom bra na enoma mu eye den e ma omo pa enso omo di Nyankopon echi eye omo adwuma omo a omo ekoboa omo nuanom no omo chee me se ne e wo se etimi eboa ye ho na medwene Nyankopon se ma o kan se me komonim na me wo mo nifa ene mo bonkum so na me honhon konkron no ebe wo makomam ena mabofo nom ebe twa mo ho ahia se de be a ombe ma mo so na Ebra ye pia de na emema omo di Nyankopon so enna omo gina ho ehwe ye na omo de sofo de tumi no ehia ye eboa ye wo ekwan bia so na omo ye nkofa omo kai se ye ni Nyankopon e wo ho da me jine emema no a na omo so omo gya omo busua e wo ho no mo ebra na omo tu kwan aba ha no emema bebre ewu ye no emema ne bi so ka kire se be a omo ka ensempa no na ebi mu so edi kan ba so le ka no mo ebe bo sisi ha ema omo ana omo eba no na senye omo a omo di ye nim kan no eye ye no ye nyina ewo en omo so fa no mana emu odin ye no ye koso eche se e wo se ye nyina ye koso epia enoma selebia yebetimi enyine ewo honhom mu no na yetimi enya nyakopon enhira washa yebo ewo obraimu ye nyina afa en ebra emoden bebre abraboi eye ebra e wo se ye so ye hwe na se ye koso edi ye ope no eye nyakopon adwuma nyakopon ebehira ebra ye fa no ma emoden no se ye nyakopon ma bai die e wo se ye koso ne nante wo gidie mu se ne present mons ne eche ne se apama ye hye wo temple mu no eno no ebe boa me ye ko agya na enchen biem a ye betimi ne etna se ebusua da nyina ne etimi nya tumi e wo nyakopon emu nti e wo se ye ye die ye betimi bia enye and yes, ye wo akwantu keke. E wo se ye sorry ni ye adwuma e wo se ye e wo sa akwantu mu. Se na ebetimi anya tumi e wo Nyankopon ba no wuso sorry ni mu. Enuanom medom. Minim munyina. Nemom minim se muye Nyankopon ma modi ne mransem so e wo ono no ahenim. Na ono no ama motumi enam se mo na hye apam se mo beye modjuma research e boye se be be sisi ho ne nya dan kwa e wo honhom na fe enyane ye honhom se be nya gidie na yetimi aye kronkron momie dikan e wo yaaye ho momie dikan wo be be gina sisi a me nchi a sisi a se ye be sorry honhom na yetimi ahye yabusua ene ye fie moden we eye nkwagye ho adwuma a ebetimi ahye ye den ewo Yesu Kristo wu sorry ni mu ye sorry se ne ye hu se Nyankopon ma ne ye nyi adwuma ne ye Nyankopon ma ba a ono odoyen we ene madanse die ewo Yesu Kristo din amen.
As we meet sisters around the world,
yes, she has sis and ma ewo ewiasum enna ne ye nigi ewo mo adanse die a mo wo bebre na no enna mo fu mabusua mu a maba asori mu fofro na mo gi da mutu kwan kwan tententen na mo de ba asori na afensu no mo je apam na mu edi eso ye ho ahoa mo mo ye Onyankopon ene breimu empenimfo nanse mene meku mel nya obi ano odi yanim ewo museum ewo Australia ne oba a wodi adioson na molly ehunze oni ema ana onwareda onu nkwa na ne maame mu ewo no ne maame ni papa wo no na ne maame ni papa wudi dadada na ne onwa onuamu abusuafo aka no so eti oman foforo so kra na sunsun bi e ka kire mi se ti se se ne Nyankopon e wo soro e ka sa kire mi o si Molly onye ankonam Molly e ye me baba na me ye ne papa na o ye osumbu e ma me e wo me mabusuam e na onye ankonam da na asema mani ji ho a awrade no ekan efa Lazarus Joseph ne eche mi se na Yesu edo Martha na ni sister ni nua ba Mary ena onua ba ma Lazarus na ye be ka che Yesu se Lazarus e yare na Yesu ama empofuru mu otna hon mu enanu echi a oka se sa yare we se e be she Nyankopon enu onyam se Onyankopon ba no ebenya enuonyam efa ho na otize Martha etize Yesu ba no kokoshia no na okat ne esi chire no Lazarus yede ne ashe amnemu nanai na osunu Martha edrimika ekokache Mary se Awurade naba Mary na arehuo ashe ne suma no drimika ko Yesu honum ekobu nkotodwe wona nase na osuin na Mary ye kache se bra Mary Yesu ehun se Mary esunu ne rehoe ne hano na obizaz ehina modin nato na onwo ka kire ne se Awurade bra na behwe na ye kan se ensem a eka akoma a ya chro trosem Yesu esuyi na apostle James E. Talmage eka se bra ohu se ema no era aho no Yesu enso era hoe na ono nso nisunsun eha nisunsun na sa esu ehu edi adanse ewo adoye ene se odo a yen ejapa wosro ne ne ba Yesu Kristo eye ewo maye mu bia ankrakra bia bra arehwo efri ene bonne ene ohaw ne oyaw efri abrabo imu mi nuanom ema yen ejapa owosro ene yaje nkwa Yesu Kristo enim yen ene onwo doye onu nim bra yewo o yawo mu anase e bra okwan bia so onu nka se eye se wo se wo yo o yawo mu na bibia beye pepepe na onu beton anase wo kun benye adwuma ana wo ba oni na ne nambasan ebesa be nachi onu etnya atinka a eya ewo mu na ye ti onwo do no ewo ye ya onu amaka se na obekọ nanim na obebre oyao ene ohao ene ensohwe ewo bia ensohwe bia wo wiasman na na we se ne ebe ya asem ebebem se odin oyao ene yare ne nkrofo oyao ne on yare ebeto ne ho so na obesan so afa onwo oyao se ne beya na kumamu no obenya adoye na watimi aboa won efa onwo emre yomu na se ye dwen ese ye ngajapa osu ni yaje nkwa no onwo nim e anase onwo nim e pa e wose ye kai ni aye su e ka kire Oliver Cowdery or since ohwehwe se upe adanse die bie wa twawani ekohwe anadwuna usun wo akoma mu kire me no se na ebe ya obehu se sa na ema we eye no kra na emfiti ase na ajenkwan ka se bibie ni ho nom a agi onyankopon en na onim wadwen ene nea opese wo ye wo akoma mu na ajenkwan no eka kire Oliver se onim bibia or kai efa empire or boy no kai ebre a or boss empire na adwuno emfi bebre atwam meku ebe yare pa yare bia ye intense na enya otweni atwam no obe yare kese na afi na medwin se oba akowu na manka nchiro bia ehu ana aba me so na ne ye wo as enkwala bebre wo yabusuan a ne ye san ya wari a ebetena hon muda na se medwen se meku ebefiri minsa na menko ame ba be ye enkola no e ma me ye se ma ye ankonam na fe me bukura fu na me e ma aniwo se me meka se metwe me hu efiri meja awo so no na eda bebre ho na me mompa ye biem na me nsise mabrabo na misun na etre no me behu se mintimi menkoa mintimi nyasa de we enti no enna bebre chi no me di me bu nkotodwe e na me di makoma ekọ meja osu no su me sre no boni fache se me yi me hu efri ni hu na me ka chere no efa enie ma ehye me mu pa no na fe me sun e ba bonten na se we no pese me ya me ye na minim se owo enhyehye ema ye nyina abrabo na bra me bun kotodwa minsu kye no na asem dede a ehyehye akoma ye eba me so na etisese ne de ntoma akata me ho so no na ahye me so no e wodo mu na me asene a metiso nyankopon e kase gwe nkoa na na mepese mi hu na me che me hu se me ntwe me hu firi ne hu biem enkakran kakra na ne nwanwa so no miku e ho beto no na ne ho beto no kra emfie bebre echi no miku ene me esan en elbun kotodwe ewo ye baba wono didun sun esre no se ono nso betnase na sa bre de emua ye ba en se da bi na sa adro en tin kana me nyan efri ejinkwane ho na wa hye ye bo no esan eba me so kese na ne nim se empo nyankopon e fren so mrefie no bibia beye pepepe ya baba behu se e wose ye di ya diso eto ewrade no so na ye hu se odoye na onyatinka emaye ewo ohaw ni yawa yedim ade ba ko papa ene oba enya ene ama keto a odi adanse chere ne bahilaman ama eka o yawa oti obra na oko nyankopon nim se obekwo akwakoji aten ewo boni bebrea wan na onya adesua enamiensa ewo boni anwa ye nyinan okọ na okọ bom paye esreja no ewo bra unu ne hu no okache helman se odeo kesia eba ne so bra na onkai ne yawo ne biem no na se ye beti oya okese no se ye ba nyankopon chen ama ehu enisode se onyankopon eti ne ahinwa so na oka se me kra epe se obeko eho na nyesa na minuanom ma se ye nyina ye nyatenka se ye nu ye ho na ye dwen odo ene adoye ene enije ene aseda ye nya ema ye ngajapa osro ene yaje nkwa no se ye nso ye bepese ye beko honum se ne ba obeye awa awa tu ode ne nsa donu beye awa awa tu biem se ne urade no edi adanse chere me se one renfi ne bad papa lord molly lenton miss media dance ye se ne re enfi o boni bia waye mre bia wo oya bia wo ene ade a wo bre hu a wo ko unam no onim ene otiase bibia bebre si bia odo wo en na ode obefa sa obre mu sania ode mere ne mata fm no watu aka no sania beya obehu sania obe buayen fa wa this wa konso na ka kire waja wo so senia wo dwen na ka wo ya wo kire no ene ebra wo mu na fa ni nya ma no hwehwe da bia hwehwe trosen ne ho ena ubenya arechikire ene moa yen eja ajinkwa no bi sanze na oba betimi erefi ne ba onum no na enya de a enya won obetimi eru afi na emu me de me renfi me de wo matro wo agu mensam masa ese mumu bie ni wa wo se okọ ba bia na emu masa hyem se mum ma menchan se na ebe ya mu be so mi mu na mu hu sa na ose moye e ma wiase nyina sa ene ye boshe e ose ye tinka no na ye hu e ma ye ya ye hu na ye nya ye nga japa oso no e ma nyina se ye bebo ono nso atinka no nwa hu se ye nga japa oso no e de bi enye ye bone nko a e no de ato no nso ne mum ye yawo ene ye ohawa ye komu nyina senior bayer or non so ebehu na senior atinkai buyer so any senior betchery a re me di a dance here a fanny who ewo Jesus Christo dim. Amen.
Thank the choir.
The choir no any onwa abua osa conference na near Sunday. Onwa abua ma sa meeting akosu. Sa ne yedi yedo any yasida ema munya se moni eba nyumrei. Se si a yebinya insha atie free president Henry B. Aaron a oye obedi echi odi kan wo first president no okase wiya. Choir no ebeto I need thee every hour. Na Empire Chateau no Malinda Balo. Ah, or World Religious Society General Board, President Aaron.
I am grateful.
I am an Iso.
So me come on in your room. More Jesus Christ, sorry, I'll hold my tear with you for me. Once in a my cool default just make no mamma, and so I can't send me a farmer home. Oh, can't say. We must cherish one another. And here I say, I better young home. Never show your home, young home so. Ne yet to turn your home, Ray. Nimin, Nim dear. Sine be ya yenyine a ebetumi atenemu wo strong himemu abomu new cans or in memory and some wo mu pesa me kasa famu ho anen ye anen mamie sem ye betumi a yesine be ya ebetumi akonyan kupon ho didi kan se ebe hwe yon ho de toso nse ebe chere yon ho ade na nse ebe nya ade chere de toso mi ensan ne se yenso yene yenya betina bomu ne nyankopon ebetina abomu nemen pesa me yana meka enonyumene se me pesa mo beti wo makomo mu se ran nyankopon odomu na menem se wensu much mi aye na so maye ne me bebre se me bo amu ho yetosu mi ne ne se me pesa me me kasa fa enyeme bi ebeba ho so no emra mo be kambo mu na masom bo no to say in your own mind or be your chairman is no. Monso Maji Raden the friend no as he said Momo Bo one or one which remo. While fair I pay my homage at the unions yen is no and continue bring him your effre a chair hotel for and say Uncle Boa any payments or not one which remo. And what Sam ran a one quench remo is no. As for a man yen is no or can't say or sign shamu to say this or can't say. Mujidie masore ene niamoka enyan se entime nye obian kwa ewo nyankopon soro himamu se monko na monko nye nye ma nyankopon cheche na se nye mechira mo nsuru mesu se monko na monko mo onmo wa ho nchire mo nu na momo dia se momo mo dia se mo boa won woni ma wehimu se wanye weye a mujidie nsu bewie kwa wo Emma, I want you to remember so Eddie bring him your seven and you know what they want on so coy no the coboa one more now a one watch and watch the moon. Move back on so I can say I never took more satisfaction. Ben, yeah, you may be a bit me. I can say, ah, not may any gym. You may be anywhere, my year or my brother. More now. I decide to pay by my kumamono. When the rescue was complete, a bra was coaching one, we are in a sense, Sukunya, and so in any answer, no sign, Yaban, Kran, so a tray, a fast answer, say, a dear, and a horse, a baby, Jimu, and my honor, what you say, you also be born near or one who Jimu, Yemri, Monsono, and my Yama be brain, so was a remonstrant, or the Ojitia Kunyajima. Well, a quaint bib, a hold of a pee, Bussan, and so Bussana come on, sir. I find yet a bebech, a baby chain, so everyone near my bitch me a year. Oh, a brabble, Musson. Won't be answer what a quaint so come on, my brabble, Monsoir. Monsomona, mon, I'm quaint, so I cost right him, Mamma. A binum so engine, a binum so musa. You will be answer. Da hopa or ya ya brabo adisimu nansu munyam smu ya nyama na moye nyankopon mama odomo na onimo na oshamoso de moye abomunyam samba bomba shamo hoso na mba mwashamo ho mwashamo ho de nsu ya de a edimu nsu meansu mo de dance ya fasan ya mansu ho sabo simi ya chemu mpon nsu maybe who a small mother small mumuba could be. Now, as me and me and Nigerians, so me damn say. Now, per se me jina ha. Now, me dear dancy, I'm at Yankopon. Or no one or boa mumba conso me boy. Me bye bye Elizabeth. Or tea or maybe be a full robe. No, 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 or kindergarten moon so na Elizabeth na one yem or bosom in simu now so we're sharing him and said or bow on about I'll toss me and soon. And that doctor and said also obey a baba na Joshua so na or yeah you must and that the flow was increasing. And Ra who said na or quan shemu pounds and offer or friend Nukunu. No, catch and say, Uncle Fred ambulance now, Omission war, a Yasabio home. Now, Yasabians now a 20 minutes every Omofian, you know. And Sana Ober cancel our telephone, so we will be born upon so. Oh, be upon us, no. Oh, send a near baby of free loose society, one in it, and so on said, now on him be as all over back. Nansono. A man, so not what people won't come and say, on Costa Elizabeth. Now, Buano, a man called, yeah, Karen Munson, not what Elizabeth called, yada saffo. Doctor answered by, and so Becker can say, obey a C section, said by your bow banner. Until back it to have been so weird, now hosting for her, now by, and send up a swimming chronicle. No, oh yeah, £1 back. Nanso, now, Nija said, somehow Lucy Maxman, I came so Nibamo cry and sadden so a bear more. If I'm more Lucy side whom I do about could be a Lucy side near Barbara Corn or Tim Hong Kong and Shelly and so Uncle Moore near Barbara Corn and so on. Oh no, any effort from Pimpum? Ah, when I'm in Koyan, soon as I'm known, you know, once when you're on board, no other must say. And then, if I'm on honey on another phone, and so Moka, I sit down some more, or the ma, one nipper, what you know, now, on Hino Babusa, one say, Necre, Mr. Mose, Sandy, Maya, Ama, Moonyam, and Ketua being home soon. Monso Maya and Mammy. But the miracle of one release society. Now, so I was some release society sitting near Barnes, so a year, as I answer, or back call Elizabeth a few years ago. Vince, the idea, a cost of a brain, as I answer, or which means any member brace, in your and your mind, so we are human bomb one. Wayne, a year, as some catch to a paho, I find near Elizabeth, no, the bush up, and so I catch her. And Mra. Na your war yen sino. Quote. What can I say? This is to quote the bishop's message. I same way not Bishop of Kansas. We lose society to TN in so or why be out. We are already building a future plan. Yeah, yeah, she say yeah. Question Mofrano will fear said yeah, Ebe ya Elizabeth Ebe to me. I sign I call ya Sabia ho. Bra, Befrano, so what would it do on soon? Yeah, you be there. Well, bread tinting moon. In the young crow for no, I credo. Bishop's across a car, say. The main de no, I can say, man, home. I hope for no, I can say. And poor Yabia, I am Sabian Hardino, net my friend, dear girl. Send me out, the mammon, so bitch me at that. Incidents or that. And he answered by Nima and she said, Beer, she just said the Babuana. If a soon who is there, Mamma Hama Mokrown, Mamma Hoka, as answer, William and Nima, you bet me, I hear, not your bayer. Nia, or your mammy, Baba Anderson, and so, yeah, dear Beer, as so many, and so a mra or find a back at one as well. Now, Bishop, so I can't say my careers, and I can't say. Our cast in Biana in your menu so a castle. Say, ye bombardia, say, Bob Boy, your horse, send your yes, Christo Archer, and say, Young Fred GDA. With all your differences in person, you know, you need to be free, man, and a baby, Nelson, or can't you say, Young Fred GDA, name why your home? So, move one of GDA, more. A yeah, dear, open one, say, Red Internal Sabbath from, said, Monco, one more, or one which remo. So, and previous on any Juma, a Nijia Pi, and previous on our just I want to win to me a Juma crown. Nanson, so alternative from Pimus and Algernon say, a ready when he on Paul. Nanson, one can say. Se erade ebo amaye bo onmo a onwa hwochiremu nso a ye ye adwuma to set the good samaritan son of a kind of truck from ye nso no he did not pass by na wan chen wan and free nipa na wan hwochiremu nso no okorin chen ekobo a nipa na onim no kran nso no oye bibia na obetima ya bo nipa na wabo no nso no and this watching this no what in sheshe bi eto ho se be ya nipa bi so e betimi abo an no wo yes han enem se na onim se oni ono anya ono nko no betimi abo nipa na ya bo no nso no e be samo hun se sa ani sia di enso ani ade bi nso be ba makoma mu babra bo mu em pemi so a be pa makom da bi anasa em pembe bre nso no a wonso be ka obi na owa ho chire mu. If you answer any parents here, oh, mommy, and I say, oh, no, 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 mamma. When you are born as a bema, now, why are you? And I say, no, what? I worry some more. Yeah, what's in what come and say, open up some bubble one, no. We in a buama, a cow, whom I always said, oh, bubble one. Send me a country, Kunkunfa, Nippa, the good Samaritan, no. And he answered bubble one more. Or a hand in one quans and I want to be more. Now, Nippon or two quans, you're born in Sonor. The good Samaritan number one, Nansono, or T.O. Bino so cat, so uncle so a mourner. Now, more bishop for nay, this society teaching of one snow and pain penis, no more tons after any penny as I'm a war on home. A same pain tea and a mom, Mamma, yes, animals did. The Deacon Samantha Sanfred, Nippon Bray, sir. Sir, all number or dosso, a member name a summy on your home. Monsieur Mahun, sir, and among who say, Shia, a ba, sir, Mobwa, Obian, one which demo, or America to be poor. Monsieur Martin Macomb, Monsieur Modona, and ran a miracle soon, you know. The time to provide needed care. Monsieur Mahun, sir, and ran a summon born so by a tin tin tin. Nelson, not. Mohu said, or damn woman, no, any year. And I'm saying, any pain, you know. Sir, or die, you turn on commands and pay your hands who are not your brepa. Now, when soon Tina a ready, a boy and say, your boy, nipper bra, oh, here, moye, ewo, your brabum. And in tea, and a ready, as she said, your befa, your benya, cool, be brimo, they said, a be boy home. And Pierre, German, you know. Korabin suka se sorry ye as ye bagina tum se onye assistant coordinator na we ye juma na minim se ye betime wa sono mum sun nam pese me hunu se e pese me kache se e rade dono as na be free century mun sun. Se me yo back can yin a bwain na yen yet de bayen soon. No boa or no more a one who trim the sino. Sam wins the idea he has a bay will cool mu, send your little society yen sino. Way ain't in a radish as she share womu or domo. Well, quiet be beaky to be a bitch my year abuano war, nasty monsoon. But some who say a radib and no one of bamboo quine. Some of the bitch me abu or no more a one who trim. And into the moon, so will be woo. The nipper as pose any pebby and our summon and son of a woman. As I say, oh, summon, and answer was soon in so woo and a shower ya pa, Sansa, which means I want an incubium. A nipper means on a man who no. And pray be an archer and a canoe in the sea and so on. A dancy dear, our dear fa, said near a moa, a radia born, so no. Aya dia na esomani na wonsu kra emponen se ye boan no sino monso munya monso mabu hunu se ehia sika ni ahoden ene mre ena betim ni abo a ono mu a owo ahochire mu nanso ye adwuma yin so a ehia se be ye abo mu seku no se eradia ono onim se ni abo a ono mu a ohia mu anso. I can't say me train. I train out to a book of Mormon. sene be ya mo so be nya mo mo wode wo boni be chamun sunu be chamun se mon kombo wa wono ma wo hiam sun ne wa ho chiremu wo mo wa so come to one more yani fa atadia to won hum na mon so mo wo hum hum mo ene ene ne ho demu ene no koso kan se no bo ni pa koko se ba wonu ma won ye se djuma nso ba onkoko se ma monye bibia monye bibia mo fa nyansa nye bibia no essence ehia se obetu America twa wi ase nyina ho se woni ahoden se obetima aye a nso ehia se ebenya ebe sum wonyanse mon se ebe ya onso obenya enhira ebe mon nso no sa fatun si ade a mpem bi ona ebe ebe din si ebe ye asan se mpem pin se ne pese ye boa one more a one ho chire mu na mon fa nyansa nso emu amo ho ansan me boa one more na one ho chire mu nso mon suma ho no sa ene pem bi nso ona a one ho chire mu nso ade ba kon so amboye nso me boa one more a wo be wu nso no a wote fie mu twen so bewu enam ne emuni mfa nyakopon ncheche a da hon mai nsi no monso munye ne mebia nso a mebobwa a wono wen sina Lucy Max e kan se Lucy study ne ba nso ehia se obekire mu ade se benya obenya adanse die wonwa kuma mu se nyame babia nso wa hochire mu asase mu nso ehia mu a what you sign and she shared the intro D4 Joseph Smith and run out or what on which room sense and a problem no one which me brim so what can I say so of course so I choose here nyako pombe you be more any more nyam or na him and now say yes so you had the address about one more which I'm going to say a comment from him first so send me yeah about warming let me to me on board nipa one which I'm going to be on so busy painting ehia se yenso yebe be omori yen se benye jedie le benya ohoduo ne akokoduro na benya nyakopon erade don so no yebe yesa yebe chiron sa don nyina so wo yebra bo nyina so no menso ma hwe hu se munnya ma mubire nso mo ye sa ni menso no monka imere pye mso a mako demu emra na release society and I say prime minister ashia bomo nso no na nso mbe ho nse so obi gina monim se odi dance ya enso motema kuma mum se nia oka nso eya no kre te se nia matini mo makuma mum and you means no e bia na temple for nyi de minso na enwo dan ho na nso no so osere ya mbeshu nse ni da so won ni mu na wenim si and a resident teacher our best moment so no our best moment so de bemo sense so we bo amon so ehia se won so mo sia bo bo on ma won chire mu ehia so lisa de nyan so bo bo de ma won ho chire mu na so e bo ayo ho yo ho se ne be ye chimi aye se ne ya nam Jesus Christ o domon so so mu yo ho when soon you know such as a onomo na osha onomo a owie so be wonu nsunu ye nua ma nsunu ye na omu ni pe bi aten nso odaw wo de odo ene a homa bere so ene someone sene be ya once or this one sunu e be yemere and I'm say or 20 show wa ohuni e ye pa e wo mu say di Jesus Christo in fact on so what ono a oboye nso da bi nso je be hun se je wo yo enya ba ko mu Jesus Christ asore Jesus Christ e hia se be hun se me ya jen kono da bi nso no da bi nso ya na o se ye tunu safre no ho a obeba empempin se ye hun se yakopon tunu man friend ne mama nso won so me jen ko yi nso na omo won mo awan ho chire mu so mumra turn to friends at Brabe Chairman Chain so what is answer means so over kind Lucy Max Smith kind so I'm so mehun ye. Or can I say, in your man, so munya mumra, near cotton and strong him a mumu. Now, so when you remember, say your brabun in your monos, no, your boar war no more, or one hotch remo, say num a free yakumumu, and pie bonnet say, you move be brilliant, so no, a babumu, or mra be cost right him a mumu. Me dear dance here, sir, when it does so, the whole month, Sam Danus, no, a babumu. Yeja o ye jen kwan no sono a wona na jen kwan mo sono en na o man be ye se ye nyine anso e be nyen shira ye jen kwan wat sin ye empire bo no ma yen shira na wat ye empire bo fan se ye be nya kwan chire en ni me ye hie nyine anso hun konkron no e kasa chire wo e na kasa chire wo no ma wodon sono na obesho woden obamo wo hunu obamo no hunu wa hoden a wo sini abe hun nia ehia so obeye nkonkon so abe mo ahoto abe mo hun se moye ni ehia so obeye ana se moye nyema biye pa media dance se me bompa se nyankopon me bom much me ni ye mo pese moye a se mo sum one mo a wodon no wa ho chire mo wo Yesu Kristo din konkon mo amen.
Our dear Heavenly Father, we're.
Oh, yeah, Joe, what's wrong? It has a pass. Oh, my, I bet century, Mum. Oh, yes, in your name. Eh, Mama. Say, better, Hong Kong. Now, a better, and some of what kind, and your more a day pounds, you know. Yeah, Joe, what's wrong? Yeah, that was a pass. I found out about Jesus Christ, and I'm the furry ball, the boy. Pompine's about boy, you know, so they bet me at the inferior bonassi. Send you a bet me at the at your good home, Yakumamo. And yet, there was a war in Shabby Brow de Mayan. Yet, Perse Hun said, you name, sir, O boy, now, O Kayahon. You both empire, so, oh, you would double Jesus Christ the demo. Amen.